Tore workshop tobalo akubatsirane programo ya Afikepo. Thandizo la programo imeneyi likuchokera ku European Union ndikuboma la dziko la Germany. Kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo tu programo imeneyi ili kati ma project ya Afikepo Net. Imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino sukulu, komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya school health, nutrition, HIV and AIDS. Shin, munduna wa zamaphunziro.
Hey, ine ndi Jacqueline Zulu anasulu. Ndikulandireni ku program inanso ya Afikepo. Ndipo ndili ndi chikhulupiriro kuti ana sukulu nonse a primary, aphunzitsi ngakhalenso ma committee osiyana siyana amene tikumvera program ipadakali pano. Tili ndi chidwi kuti timve zomwe tadza nazo mu program yathu ya lero. Tili ndi Astabo Stanley Empire. Ndi Astabo. Lero tili ntunda uti.
Follow.
Follow.
I jump. Okay. Manja matumo. Okay, die. Ankozi, ama nimbigitsa kulena kuti ikakhalankhani yomba mmanja, tisamaombe mmanja ngati kusonkhano iya. Yeti? Ale sapumira mwamba? Kazi wini so? Okay. Nje, ankozi, ama nimbigitsa kulena tikafuna kuomba mmanja, tizi ngomba kamodze basi. Twa! Eti? Tizombe lelo kamanja? Titsindike kunena kuti ngati pasukulu ana akala achelu mkalasu. Zikungo tantawuza kuti ngakhale zotsatira nazoso zimakhala zabwino. Zimakhala zokondweretsa. Zimakhala zopereka chimwemwe kwa wina aliyense. Aphunzitsi, ahedi, makolo, iyaiya tsogolera ma komiti osiyana-siyana onse amakhala okondwera. Eya. Lelo tili pa Mango Mbera Primary School imene ili Munzimba North, makamaka mmene mundi muzoni ya Enkosreni. Eya. Ndiye pake dali pano ndi ndana sukulu komanso mai awa.
Mense Jere.
Inu uti ndo wanu njani pa sukulu?
Treasure wa homegrown.
Homegrown.
Eh.
Kodi imatani homegrown?
Imaphika zakudya sana zomwe zabwera kamba ka Afikepo.
Okay. Imaphika zakudya?
Eh.
Motinu mmakhala muli ku kitchen?
Tili ku kitchen. Timagawana ngati fa committee timagawana kuti siku lina kubwere uyu, siku lina kubwere kuzayang'anira aja. Ophika ocheka mma village muja.
Uh-huh.
Eh, yeah.
Akuti pamakhala pakuphikidwa zakudya pano?
Eh.
Pamaphikidwa zakudya pano?
Eh.
Mumakhala mukudya?
Eh.
Motilero muja mwaja. Okay. Pambali pama ya mene wandita homegrown. Tiliso ndi?
GVH Moros Jere.
Group Village Head Moros Jere.
Yeah.
Inu ndiye GVH.
Yeah.
Amene mazungulira sukulu ino.
Yeah.
Kodi yazungulidwa ndi mafumu angati sukulu ino?
Sukulu ino
mm.
yazungulidwa ndi magrupu awiri.
Okay.
Mafumu 22.
Mm-hmm.
Yeah.
Magrupu awiri.
Yeah.
Inu ndi amodzi mwawiri yo.
Eya.
Mama grupu awiri yo.
Eya.
Chabwino. Nkhani yaikulu imene tikuchita nayo lero. Tikufuna tuone kuti kodi kubwera kwa project ya Afikepo. Kwa ipindulira motani sukulu imene ya Mango Mbera Primary School. Ndiye leronso tikukhazikika pa nkhani ije yoti mwana asi na mpichiti chosi cha klasi adzija kadzutsa adzikala kuti waja hmm? Akamaya amba mapunziro ankalasi mwana tsikomenero akale kuti waja pambali pazina zina zimaiti makati kukamba nkani yoti mwana azija zakuja zakasakaniza azija zakuja zokotola tola nkati kati mwatsiku azija zipatso adzikala wa ukondo wapathupi komaso wazakuja zimenezi zili yapo komano nkani yoti mwana akamalo ankalasi adzikala ataja kadzutsa ndimene tikutsamira posolero lino tufuna tundikodi kamba kachuchitika chimenechi mproject ya afikepo zaipi ndulira motani sukulu imeneyi ya Mangombera Primary School ndiye kuyamba kwake tikufuna tiyambe ndi anzathu awa amene akuti ali mu homegrown committee iyo anzathu a homegrown mumamva bwanji mukamabwera mukakhala mukuphika zakudya kuti ana adye pamudzi pano
moyo mwathu timasangalala chifukwa choti ana nthawi zakumbuyo kusamabwera wokwanira pa sukulu pano ndiye masiku ano chifukwa cha afikepo ana akubwera mokwanira komaso mkalasi akuvesesa bwino zimene aphunzitsa wakunena
mungatipatse umboni nena kuti anawa akumamvesesa bwino zimene zikuchitika mkalasi
umboni tili nawo
tafotokozani
chifukwa chaka chino ana ku CDSS apita kwa ambiri komaso mmozi wapita kwa Uthini Secondary School kuchokera pa Mangombera School
Manjamo! Ana akumamva bwino lomwe mkalasi.
Inde.
Chifukwa cha ntchito yanu.
Eya, chifukwa cha ntchito ya afikepo. Eya.
Afikepo.
Afikepo.
Afikepo yabweretsa dongosolo la homegrown.
Eya.
Inu ndamene mumakhala ku kitchen kukonza zakudya.
Eya.
Ana azidya.
Ana azidya bwino. Kuti atani azimvesera mkalasi muja asamvese njala.
Asamve njala.
Eya.
Ndiye chimodzi chimene chili chozeka kuti chachitika pa sukulu pano. Nambala yana okonza kupita ku CDSS yatani?
Yakwera. Kuchoka pa 2 kufika pa 13.
Oh. Eya. Nambala imwe chula bwino. Kuchoka pa cha?
Pa 2.
2. Tu ndangati kodi nchichewa. Awiri. Moti zimateka Mangombera Primary School. Kukonza ana awiri kupita ku CDSS. Bas. Panu matiri baba?
Pa 13.
Manjamo. Inu. Kuli kose kumene mukuti mvera leo tiri pa Mangombera Primary School mboma la Nzimba. Eya. Zone yake tikuti chani paja? Enkozweni zone. Ine dzina langa ndi Stanley. Mpaya. Astabo. Nkani imene ili pano akuti kubwera kwa afikepo kwa thandizira kwa mbiri kunena kuti chiwerengero chana amene akukonza kupita ku secondary school chikhale chikuchita bwino akuti mbuyomu ana awiri okha ndamene amasankhidwa kupita ku CDSS koma paka dali pano akuti chiwerengero chicha chatani kodi
chakwera
ndipo chili pa nambala imeneyi ya 13.
Tanzindi ukondo nzofu nikira kuti mwana wa sukulu adzichita bwino sama gulu sikisi ajeko mwanayo chakuja chakatsutsa mumpatseko musamane mama wa masana madzulo adzija so mwanayo kupatikiza ndiza kuja zina so onjezera aie a Kupita kuskulu, mwana asambe Zovala zake, zikaleza ukondo Mkalasi, mwana sakale pafumbi Afunzitsi makolo Titandizane za ukondo pasukulu Kumbe kuti koma songala ndeza madzi Zimbudzi za bwino zimatandizira ukondo Umoyo wa bwino Tikatero tampata mwana wa primary Zombuye nereza kuti alandire Makunziro a bwino Afikepo
most of the time tifunse funso pano funso lime tikufunsa lero tikufunsa kuti kodi project ya afikepo yabweretsa kusintha kwanji pa sukulu pano pa umoyo wa pa sukulu pano pa khalidwe la pa sukulu pano pa zochitika zosiyana siyana za pa sukulu yanu project ya afikepo yabweretsa kusintha kwanji. Namba imene mungata kugwiritsa ntchito potumiza uthenga. Ndifuna nditsindike onena kuti tii ndi nambala imene mungate kutumiza uthenga wanu paja mwaulere. Inonso amene mundi nambala ya TNM mungate kutumiza uthenga mwaulere. Osatengera kuti mfoni mwanu mukhale mainitsi ndipo olo mutakhala kuti muli mainitsi sikudyera ndi mainitsiwo. Sikuchotsa kena kalikonse. Mungo yanka mwaulere. Cholinga kufuna kulimbikisa kunena kuti ngati muli ndi nkhawa ina iliyonse, ngati muli ndi manga ina iliyonse, ngati muli ndi maganizo ina aliyonse, kaya mufuna mungo yanka funso chabe, ngati metu funsira funso lawe kuti mungo yanka chabe, muyanke, musakakamizika kuti mungo kule mainitsi, olopanda mainitsi, inosa mene muli ndi nambala ya TNM, mungate kuyanka mwaulere, kupiore pa nambala iyi. SMS, utenga chabe, 0881 407 777 0881 407 777. Amene muli nambala ya TNM mukatumiza uthenga wanu ku nambala imeneyo sikuchotsera ndi kalikonse uthengawo ngwaulere. Eja koma ifa meti ndi ma network ena tikafuna kuyankha potumiza uthenga SMS ku nambala imeneyo itichotsera ndithu kanga chepe pang'ono. Eja koma mwina nkufuna kuti mutumize pa WhatsApp. Namba la mene munga tukresa chito ndi 0995-517-930. 0995-517-930. Kuti muyanke kudzera pa WhatsApp. Namba yake ndi mene yoye. A group.
A group.
Madi zina lija ndani?
A Moroz.
Moroz.
Yeah.
Nkani akuti chiwerengero chana upita ku secondary school. Chakwera kuchoka pa 2 kufika pa 13 zikutanthauza chani kwa ino kala gurupu wadera ngati lino
chikutanthauza kuti malo athu ano ndi akukwera kuyambira chaka chatha tiona zinthu zikusintha chifukwa cha afikepo pali 1 mene akwererana 2 kuliza kudya zina zake anaso awa kumakaya ko amakhala kumakaya koma akubweraso kuno ku sukulu chifukwa cha chakudya cha afikepo. So vano zosezi zikusonyeza kuti afikepo akuti thandiza kwambiri.
Ndiye kuti tichiwerengero chi chikukwera tsopano.
Yeah.
Zikutanthauzanji makamaka kutsogolo la mudzi wa Moroz.
Zikutanthauza kuti mudzi wa Moroz muzakhala anthu ophuzira. Ndiponso muzapezeka kuti mupezeka pozisi. Ndi zina zoti zikupezeka mamizi
mmanjamo ahead
hey.
Zina lija
Thomas Jim Kandai
ahead apa no pa mangombera
ano pa mangombera FP school
amai amene achoka ku committee ya homegrown komanso a group
yeah.
Akuvomerezana kuti chiwerengero chana okhonza standard 8 chakwera osankida opita ku CDSS chakwera nda ino timafuna kuti tambasure bwino kuti chiwerengero kodi nchao khonza okha kapena osankida kupita ku CDSS
okhonza chakwera komanso osankidwa chakweraso
tipange confirm ndino tsopano
yeah.
Okhonza ali pabwanji paka dali pano kamba kakubwera kwa afikepo.
Ose pamoza, amina nalemba, nalipo 26 isi.
26?
26.
Anyamata nda sungwana?
Anyamata nda sungwana. Koma...
Mmanjamo!
Koma okoza, 22.
22?
22. Amina nakoza, general pass.
Yes.
Aya.
Osankido, tsopano kupita ku CDSS?
Opita ku CDSS, 12.
12?
12.
Mm-hmm.
Anyamata...
12 osa di 13
pamozi osa di 13
okay
akusidesesi 12
okay
mozi waku boarding secondary school 18
oh
Ndingali yake ndito.
Mpaka boarding?
Mpaka boarding. Panopa.
Oh, solo 30 nakuchulidwa kuja sikuti si DSS yoka iya.
Ai, ndi boarding secondary school. Eutini.
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 Alipo ama funa rasankira kupita ku secondary. Alipo?
Yeah.
Alipo?
Yeah.
Ndi mmene sikuchidikira class mukona kuti ndiyogwira yosagwira.
Yogwira.
Mbanjamo. Ahedi. Mukuti kupita ku Eutini mmodzi. 12 kupita ku CDSS.
Ya.
Mbuyo muzinkakhala bwanji chiwerengero cha ana okonza ndi ana osankhidwa.
Mumbuyo musizinali bwino. Fukwa ana okonza kupita ku CDSS anali awiri basi. Olomwina mmodzi.
Amapezeka apo ku secondary?
Iya, samapezeka. Koma panopa chifukwa chakuti ana akudya nkhani ya afikepo. Za sita ndito.
Ndimafuna ndimvetsetse ino amene mukuti mvera pakadali pano, ahead pakadali pano tikumvedwa ndi ana ochuluka komanso aphunzitsi ndi mahead osiyana sinachokera mmasukulu osiyana siyana. Apa tili pampawere situ. Anthu akuti imve kuchokera madera osiyana sera pakadali tikufuna ena aphunzire. Mukumachita motani chisisi chagona pati inde pankhani imene yafike poi. Dongo solake mumachita nalo motani.
Pangani afikepo dongoso lake ndiroti ana akumadya phala.
Okay.
Pali zakudya munga phala komaso mpunga. Komaso timati nkhowe. Ya zophatikiza
nkhowe?
Nkhowe. Timaphatikiza nyemba ndi chimanga. Kukonora ujenji. Chujenji ya chimanga ndi kuphatikiza ko nyemba kumeneko kuphatikiza kupika. Zakudya zabwino ndi.
Kutira cha.
Iya yosa tisa ukandu kwa mkungo...
Ndiyo nungo kala nchere oka.
Nchere kuhika.
Wayo dini.
Ya. Ndiya kadiana ama kuta. Mene zime chitika mama wa kwa mbili. Panopo tikunea sokuti chwenenge uchoti ana kulawela uskuru. Chasogora. Ana kulawela kwa mbili.
Kubwela ntawi ya buino?
Ntawi ya buino.
Ana ama jia ntawi ya njipanga?
Ama dia half six.
Uwe mama wa?
Ya mama wa.
Akangofika?
Akangofika basi hadi.
Manjamo!
Ana a school a primary!
Mukumvera ini program ya Afikepo imene akuikonza nda Story Workshop. Thandizo la program imene ili kuchokera ku European Union ndi boma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo program imene ili mkati mwa project ya Afikepo NEP. Imene kuendetsedwa ni nthambi yolimbikitsa moyo wabwino sukulu. Ya School Health Nutrition, HIV and AIDS, shini munduna wa mapunziro.
Ndiyeti kukamba kunena kuti leno tiripa mango mbera primary school. Imeneni muzoni ya Enkosweni, Muzimba North. Eya. So, nkani mene tukuchita na tikungoona chabe. Kusinta kumene kwaza basukulu ya mango mbera. Chifukwa cha project ya Afikepo. Pali zambiri zimene zikuchitika ndi Afikepo pasukuli bene. Nkani yosamba manja ndi sopo. Mwana akamachoka kuchimbudzi. Yai asana kuzisa kuja china chichose. Nkani yokuzana ndi ukondo wa patupi. Nkani yokuzana ndi kutsuka zipatso. Nkani ya majedwe abu ino zaka sakanisa. Komano tikufuna tuone kuko di. Gamba kan kani yoti mwana adzija kadzutsa. Asana loe nkalasu. Asa nabiju yosuja nkalasi tsikule menelo. Adzikala kuti wajamana kuta kakale wacheru nkalasi. Mwana kuta kakale wacheru nkalasi. Akufunika kuti adzija. Mamawa asa nalo nkalasi. Kazuta uja. Ngofunika kwa mbili. Nzimine tikuli mbikisa. Zimine zimine project ya Afikepo. Ndiye tikufuna tuone. Tikuona kuti kodi sikuli mene ya mangombera. Ya pindula modane. Kambaka kandweli mene. Loli mbikisa kuti ana adzija kazuta. Eya. Mangombera primary school mboma la Nzimba. Inu, alipa mene ana bwela pa kusikulu mwina osaja. Mboyomo. Mkupesi kutu sikulu osaja cha mwina mkupita osaja. Kudikila kuta kaje kunyumba cha kuja. Alipa. Alipa hapa. Bwela weka. Zina lija?
McLean Zulu.
McLean Zulu. Ndiye unachula kutindani? McLean.
McLean.
Okay, McLean. Udamva bwanji tsiku limene udabwera ku sukulu kuno osaja nkukhala ilo kudikira kuti ukaje kunyumba kale yero mbuyomo tukamba afike po sana bwere
ayi zimena mayango aphusi palibe chimene mavashwana mavanjara kwambiri
umamvanjara kwambiri
Ah, uja umamona ngalija?
Ah, nimaona ngati mwana ni oo kwa maji.
Paka dalipa ano, zima kala bwanji.
Ah, ipano bai, zikuvese sila ndidu.
Zikuma mveka bunubino?
Mm.
Monti ukamaya ngana, chiembekezo jako, kumbo lako nloti, uza konze motani, kapena adza kusankire kuti.
Nifuna zani sankire kwa eutini.
Eutini?
Mm.
Manjamo! Ne mwina ahedi afikepo ndi imeneyi nkhani zabwino ndi zimenezi akufotokoza anyamatanda asungwa nawo mwina kwatsikana alipo amene anabwera posi kumene ndi njala alipo eti tonse tabwera taje eti ulumbuye mu afikepo kulibe zonse zimaenda bwino
zimaenda bwino
otuba
Sizimaenda
bwino.
Eh.
Zimakala bwanji.
City Vesa nkarasi.
Simamvetsetsa.
Eh.
Paka dali pano.
Ati mavetsetsa bwino bwino.
Mavetsetsa bwino bwino.
Eh.
Yo dzina kondana.
Cecilia Mwasa.
Ndiye ukutuka yangana. Mene zikuyendera paka dali pano nkarasi ndikubwera kwa afikepo. Kumbo lako ukufuna ukalemba maeso. Iwo dzakapunzire kuti sekondari.
Ali utini secondary school.
Eutini moto edi. Manjamo! Afikepo moto.
Moto
leo
moto.
Afikepo moto.
Moto leo moto.
Aha. To moto.
Moto leo moto.
Ati moto leo moto.
Moto leo moto.
Sopano, ndikufuna alien wife azima. Mundu amende kunyalira ine?
Ee.
Mungu ndione?
Ee.
Ndikufuna alien wife azimba kutani kodi? Akunyade eti? Ngati mahopu alipo si auli yako eti? Eji, afikepo moto, afikepo moto, lero moto, moto, lero moto, moto, lero moto, moto, lero moto, moto, nyada iwe, afikepo moto, afikepo moto, moto lero moto moto lero moto moto lero moto moto lero moto manjamo aha ahedi tukufuna timalizise support program ya tia lero mwina ndimango funa timve kuti zabwino zimenezi kuchitikazi mwaikisa ndomeko zotani kufunisisa kuti menezi kuyendera paka dalipa no zipitirire kutsogoloku ngakhale afike kwa ita kuti achoka
taike ndomeko zofunikira kwambiri tagwizana ndi mafumu kuti afikepo akapita mafumu azilima zakudya tosiyana-siyana kumapereka ku sukulu kuti ana azidya maphunziro apite pasogolo.
Okay, imani pompo afumu bwerani pano afumu amai bweraniso eya tiyankutimvera limodzi apa timve ngati gwirizano wachitikadi eya mwati mwapanga ndonomeko zanji
Zoti mafumu azilima zakudya monga chimanga ndi mbeu zinazi kumazitumiza kuno kusukuru kuti anawo program yafikepo ipite pasogolo
nkhani ndiona yabodza
iyo ndiyo ona
malo alipo kapena palibe
malo alipo
oho
timagawana mafumu mmene tili round pa mangombera pano timagawana Iwe ulime waneka, iwe waneka, winaso waneka, zose zija, zikubwera pano.
Malomu kagawa ata ziri mandani.
Kukulima so community.
Community?
Yeah.
Community yo, ama iwa, ndamozi mandu. Wan community yo,
yeah.
Ndizoteka inu kulima za kuja zoti zipita kunyumba kwanu?
Nzoteka.
Kulima za kuja zoti zikata ndizire kusukuru, nzoteka?
Nzoteka.
Chifukwa cha?
Chifukwa tufuna kuti ana atu apitise pasogolo mapunziro awo. Msogolo munu wazakare ana ozidadira pa iwowoka. Ea.
Ngakale malo apezeka kuma kudalira mkwilizano wa maguru ngati atatunu. Mbuyo mo afikepo isa na bwene. Zinkaka nikabwa anji kuchitika zimenesu. Tikarenche tsimigezo kuti zijitika adi. Zinkaka nikabwa anji kuchitika. Ahead.
Nkani naleote njira. Polo wera pa masowa.
Oho.
Ea.
Pano polo wera palipo afumu.
Tero kumena anabwelela fikepo atise gule anjira kuti apa zina zake za zoyambirapo atipasa ndiye mmena atipasira zoyambirapo zichi ifeti kupitiriza soba akatisia ndiye tiwona polo weraso.
Oho.
Ya.
Ahedi mafuna kunjese.
Komaso pamenepo apereka mapunzo osiyana siyana. Monga kapikidwe kazakudya. Mmene tingalimire mbeuzo.
Yes.
Mapunzo oseyo atipasa sopano.
Oho.
Ndipamene tikunena kuti sopano ndife okwima kuti tindinjira zvoti tikoza kupitisa chinthu chimenechi.
Sukulu idzakhalabe kuchita bwino kamba kuti zvose zvakazi kuchitikabe.
Eh, chikhulupiriro ndiri nacho chifukwa ife makoro ife kumiziko tikhala kuti tikupitiriza zvakuti zvimene afike pakubweresa pano ife makoro tikhala tikupanga paife toka.
Paja zina lichamati ndati?
Messenger.
A group?
A GVH Moros.
Chabura, ahead zina licha?
Thomas Jim Kandauye.
Ndimafuna titsindike kunena kuti munthu wina aliyense akamalima munda chimene amafuna kuti adzakolole. Adzapeze pindu. Apinduleka. Sunga kukundika munthu kuyamba kusosa yai kugala uzaka na kayai kutere kutere kutere. Bas, udzatuta chabe? Iya. Aliyense akamalima amafuna kuti adzapindule. Mkumadabwa kunena kuti kodi anzathu aunduna wansa mapunziro nkhani ngati izi akudzimva motane akudzirandira bwanji akamamva kunena kuti iyayi Mangombera Primary School ana amene amakonza amasankhidwa anali mwakuti pano anaja afika pakuti tsopano chiwerengero chakwera kuchoka pa ana awiri kufika pa ana 13 zikupereka chithunzi-thunzi chotani kwa anzathu aunduna wazama punziro. Eya, Mzimba North Shin Coordinator alipano.
Apapa chikupereka chithunzi-thunzi chabwino chifukwa ifeyo kumbali ya mapunziro apopo tachita achieve indicator ya pass rate. Chifukwa Mangombera nthawi imeneyo mwana okhonza awiri koma panopo achoka pa awiri kupita pa 13. Imeneyo iwo wali ndi 88% pass rate. Zinthu zikuyenda bwino. Andi sichokhacho iyayi. Chifukwa ayikakhala kuti ana sa kujomba ku school. Pajanso akuchita pakuonesanso indicator ina. Absenteeism rate ikusika.
Yes.
Chifukwa ana kale amathawira chifukwa chanjala. Koma panopo mmene anenera head ndi community ana wasakupanga zimenezo.
Yes.
Ndefe kunduna ya mapunziro maindiketa tu kuchita achieve. Sipo kapo iyai. Komanso chiwerengero chana. Chakwera pano pa school. Chakwera chifukwa drop out rate yasika.
Yes.
Chifukwa kale ana masiya kwambiri school chifukwa chanjala. Monga nthawi ino ya mango, amango khala ku nyumba zidi ya mango. Basi kusiya school kunali kuti komweko. Ikakhala kuno kumphelembe area kuli ma estate ana makalowa zinchito ma estate muja kuti apeze chakudya.
Yes.
Koma kuti chakudya chili pano pa school chifukwa chafikepo panopo ndithu drop out rate yasikirana mawathu ngati ineyo oyimirira demo monitoring ndithu imakhalapo anthu awa ma community timachitisa ma school meetings kuwalimbikitsa kuti thandizo limene kuchokera kwa sikepo kwa afikepo hii ngati ama chimanga chija transparency and accountability izikhalapo. Komanso minda ija amalima iwo ama basa mbeu yoti azilima azitengapo mbali ndithu.
Yes.
Chifukwa afikepo ndi ndalama zimene zimachokera kumabungwe akunja. Ngati akunja waganizira kuti ana athu azidya pa sukulu ifeni yake tena utitengeso chani kanthu. Ndiye kanthu uko ife sitikufuna kuti tiikepo ndalama koma mphamvu ndi nzeru zathu chifukwa ya anthu awa timalimbikitsa kuti azipita mmindamo azikalima akalima zija zafikepo zizibweraso payani pa sukulu pano aziphatikiza ndi ziyamalandira kwafikepo. Komanso amatengaso mbali yophikira ana chifukwa makuksi aja amaphika aja amachoka community.
Okay.
Ndiye timawuza ngati phala palamulo lake la phala is by 7 mwana aliyense atalandira chani
wadya
koma poti ndikasintha-sintha afikepo anabweresa timpunga
kasima
choncho koma apeze nthawi yoti asasagoneze chani mapunziro nthawi yophunzira. Ndiye pano ana akunjoya
inde.
Ee, panopo afikepo, chaka ichi ndicho yamba kuti kuno kumzimba North, abwerese mpunga. Ndipo madziwa kacha yakuno ife mpunga ndi pa Christmas.
Ndi chachirendo.
Eh ya, koma panopa ai mpunga irimo masukulu mu. Ana sa panopa amba kuzolowera kuti Christmas imakhala siku lilonse. Ndi zinthu zosangala zakwambiri.
Tinene kuti inu monga chini coordinator wa Nzimba North. Mukudabwitsika ndi zotsatira ngati zimenezi.
Ineyo ndikuzizimuka nazo zimene akupanga asifikepo chifukwa ife ndinangodziwa kuti iye azatithandiza kumbali inayo koma zimene akuonjezerazo akuonjezeraso ma trainings kuphunzisa ophikira ana aja chakudya kuti azikhonza cha magulu 6 chifukwa ife timangodziwa kuti akapereka zakudya basi zizingophika mmene timadziwa
inde
koma akuchitaso capacity building ya ma training
yes.
ili mkati komanso segulaso ma club achita introduce ma club ma slow food clubs listening radio clubs healthy clubs ndiye zonse zili masukulu mwafikepo
ine ndikuthokozeni kwambiri dzina lija
Rachel Mzia Shin Coordinator Mzimba North.
Tsono utenga watu wakulu umene timalimbikitsa lero ngonena kuti chonde mwana asanalowe mkalasi tiyentiyesetse kuti adzikhala atadya kadzutsa mwana adzidya kadzutsa asanalowe mkalasi mwana akhale kuti wadya kadzutsa cholinga akhale wacheru mkalasimo akhale ndi mphamvu komanso koposaposa adzikula ndi thanzi eya tingokumbutsana funso lathu la lero tikufunsa kunena kuti kodi project ya afikepo yabweretsa kusintha kwanje pa sukulu panu chiyambira ni project imene ya afikepo yabweretsa kusintha kwanje pa sukulu panu poyamba zinkakhala bwanji nanga pano zikukhala bwanji tsopano pindu limene mungathe kuloza kunena kuti izi zachitika pa sukulu panu kamba kuti afikepo project ili pano ma success stories. Nambala yake imene mungathe kugwiritsa ntchito potumiza uthenga kwa ife tonse amene tikugwiritsa ntchito nambala za TNM tingathe kutumiza uthenga mwaulere sikuchotsera ni mayunitsi ndipo sikufuna kuti mufone mwanu mukhale mayunitsi njaulere basi nambala yake nayi mwisunge chifukwa nimeti makitizi kati kugwiritsa ntchito maprogramu osiyana sana afikepo amene akubwera kutsogoloko nambala yake ndi 0881 407 777 0881 407 777 nambala imeneyo kwa ife tonse amene tikugwiritsa ntchito nambala ya TNM tingathe kuyankha kutumiza uthenga mwaulere osalira mayunitsi ena aliwonse kapena kutichotsera mayunitsi ena aliwonse mwaulere ngati tikufuna kuyankha kudzera pa WhatsApp tayankha ndikupyerera pa 0995 517 930 0995 517 930 masukulu onse afikepo muliso ma feedback box mungathe kukaponya ndithu kapepala kanu kopinda bwino kamene mwayankhapo yankho lanu nkukaponya mmenemo pasikulu panupo pamene talowera mbali ya kumeneko tidzakhala tikutolera mayankho anuwo musalole kunena kuti inu musalire kunja anthu akumapata zitenje inunso mungathe kukhala mmodzi wa anthu ochita mphumi maprogramu amene akubwerawa kuchokera kuno ku Mangombera Primary School Mzimba North Enkozweni Zone. Ine dzina langa ndi Stanile Mphaya Astabo. Ana Zulu kwangulani kumeneko.
Mkonzi wa programu iyi ndi Stanile Mphaya Astabo. Ine ndi Jacqueline Zulu na Zulu. Ndipo pa makina pali Aklas Chinere.
Mumamvera programu ya Afikepo imene akuikonza ndi Astore Workshop ku Blantyre. Thandizo la programu imeneyi likuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo programuyi ili mkati mwa project ya Afikepo Net imene ikuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wazamaphunziro
kusintha dziko sula ana kukondo umoyo tanzila bwino mafumu makomiti tiwatangize anawa anawa figepo anawa figepo anawa figepo anawa figepo.